Mbona kunitesa maisha ni mwangu, hebu kumbuka yale mengi tulipitia. Sitosahau yale utuliniahidi, tena ukaputa nipenda milele. Mbona subira ikawa kwako nyingi, wajua na kumisi sana.
Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini baby. Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini baby. Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini baby.
Kutamanisha tamani sana nikupeleke mashambani kwetu, ukaone mami na dadi pamoja na mashemeji zako. Lakini wewe mpenzi wangu, hata nikipiga simu haushiki, mbona mzio unaumia moyoni, wajua nina ugonjwa wa moyo.
Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini baby. Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini baby. Subiri, subiri ya kila siku,
kukubembeleza my baby boo, nisha kubembeleza sana. Hata kama kukupenda wewe, nisha kupenda hani. Nilitamani nikuvishe pete, iluwe mke wangu milele. Lakini subire kawa kwako nyingi, hata najuta sana mami.
Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini baby. Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini baby. Subiri, subiri ya kila siku, paka lini baby. Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini wewe.
Hata wenga walishasema subira ya kutaheri baby, lakini upendo wangu mikwako ishanivuta sana. Nitasubiri paka mwisho baby, basi jichunge tusije tukatengane. Au jichunge sana mpenzi wangu, usije ukatekwe na wale.
Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini baby. Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini baby. Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini baby. Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini wewe.
Nitajuta sana ukiniacha mpenzi wangu, usijokaniache mimi nikachekwe na wale. Nitajuta sana ukiniacha mpenzi wangu, usijokaniache mimi nikachekwe na wale.
Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini baby. Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini wewe. Subiri, subiri ya kila siku, nitasubiri paka lini baby. Subiri, subiri ya kila siku,
kila siku napiga simu, mbona ushikani? Najua nakupenda.